wasiirka wasaaradda dhallinyaradiina ciyaaro dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya salmaan cali ee magaalada baydhabo ku qaybgalay kulanka oo ka saabsanaa oboosiinta dhallinyaradiina haraabta qaar kumide dhallinyarada koonfur galbeed soomaaliya xubno ku qaybgalay kulanka welibas wada jira iyo an sheegana in dhallinyaradii iyin haanka muhiimsan bulshada sidaas darteedna loonku baahan yahay in iyo iskaaladan
omelerais walkas una diyaarangan intii una qaban oo dhallinyaradaana koonfur galbeed uu markaas wasiirkan oo uu masuul noo ah si dhallinyara ahaan uuna wasaaradda hooseedan sharaf gooneyn ee Cabdi Jibriil ahaan geeka meelerais aan oo magaaga state koonfur galbeed ka hadlo oo intii uu qareemayaal aan nagana uuna wasaaradaana masuul noo ah wal uuna markaas una hadiyaarana meelerais markaas diyaarang leh marka walisinka oo saana isinga fursadun ka faa'iideysaan wali yomelaray is fursade oo isinsiinka jaran oo dhalinyaradu la ku hormaray kor wali fadaanayas 24 farsa wasiirka diyaar asingay hadii uu state hadalayna dhalinyarada diyaar asingayna marka may fadaanay qof ka soo dhalinyarada ee unta fidi may fadaanay intiisin wal dhalinyaradu koonfur galbeed la ku hormaray kor dowladnimada la ku hormaray kor guud ahaan dhalinyaradu meelaray is fursado shaqo la ka helo kor
iyo nafti baradan ugu jiro oo asaasiga iyo baradan marka sheegadan ila rooga oo arday khabiir ee gudoomi gobolu laakiin si iskale khabiir waay macallin waay marka wali rajaynayni oo aqoontu isbi doono oo muhiimka ah oo isin arday draft jelasin iibi ardayda may waan ku wada faa'iideysan sharaxaadna qaadatan
runtii idaan mail raayis oo ka faraxsanna way rajaynaa insha Allah inay aqoontu isin meel ku faa'iideen dhalinyarada gadaalkan jirta ku faa'iide doonta rajayn Ilaahay idin shay ee daryeel sanin sheegeen wali hasin ka talagalana shahaado sharaf oo macnaashi ay aqoonta isin baratan la seen ku xaqiijiyay macni oo la seen ka dhiri galiyay runtii in kama hadnagaan
do wal baradan bulsho wal baratiyo markii insha Allah taala in wal barashada iyo macnaha lambo wadinshay si hormariis sidee meel la raay wali gaabshay nidaam shay si meel la raay ka dadale
ee nataas wayl aray dhalinyarada hadii la dhisa nation mise qaran la dhisiyo ee maadaama way la reeyay nambarkii in ka badanay population ka leeyay inii marka dhalinyaradii wacyi soo korleen qaada inii dhalinyaradii fahamsho faylahaada maanaha madaxweynaha koonfur galbeed kama hasinyi inii wasiirka dhalinyarada lan dhalinyare oo siin fahama oo magacaawo oo ku weela ee lan baahdin fahamu karo lan luqadiin fahamu karo lan dareenkiin fahamu karo maana marka dhalinyarada dawladda ka jarta way daran siin aha baahiyihiin iyo problemkin hadba intii lagu qabo korol taala hay malmuug
Salmaan Cali wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaro koonfur galbeed iyo tilmaami in deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya oo dhan iyo deer si doonan kulamada lan ku hadlo arimo dhalinyarada iyo aboodsiinta oo soo naraasi dooga in iyo shaqo helo doonan dhalinyarada iyo shaqalaante
waxa farxad gaar ah ina maantida kala soo qabgalo tareerka xubnaha badan oo dhahanti ah aboodsiinta dhalinyarada sida wada ognahay 700% dalkeena Soomaaliya waa dhalinyaro oo isugu jira rag iyo haween waxa rajaynaa insha Allah tareenka ina ka faa'iideysataan oo aqoona ka kordhistaan shahaadooyinkaana bari idinkeena faa'iido doonaan wax walba CV-ga ku qortaan oo aha inta ka barateen waa wax bari idinka aan faa'iido doono deegaanada dhamaan haddii noqoto gobolka Shabeelada Hoose baa bokol inta baa la wada gaarsiinaa insha Allah ina ka soo qab gashaan waa rajina in discussion kaas laga sameeyay youth policy waa sharciga siyaasada qaran ee dhalinyarada idin hagi lahay waa ina had ra'yigina ku darsataan si bari ah ugu faa'iideysataan waana kan hagaha siyaasada qaran ee dhalinyarada waa insha Allah waa idin la soo wadaagi doonaa saddex bari kadib seminar ahaan inta ugu qabaneena waana ka soo qab galaysan Ilaahay idinkiisa aad iyo aad ayaan ka wadnaqaa waqtigina qaaliga ah mar walbana saana soo duubnaada isgaraf qabsada insha Allah qof walba shaqo uu ilaahdo ilaahay raali ka noqdo